You. Why do you miss me, baby? Why do you miss me, baby? Yeah. You. Why do you miss me, baby? Why do you miss me, baby? Yeah.
Nili kupa all my love. Ukan on the mimpum buff. Niki toka no wapa love, no wapa love. Kiss the best I want, no wapa love.
Malakesha, baby, go Dubai. Malakesha, oh baby, niku na I. I miss you, baby, niki ruru to furai.
Kumba wewe una not stupid, baby, I'm not stupid.
Unajifanya biashara, kumbe unadanga. Kumbe unadanga. Umeshindwa kuvumilia mwana bado unajichanga. Bado unajichanga.
Najifanya biashara kumbe unadanga. Kumbe unadanga. Umeshindwa kuvumilia bado mimi najichanga. Bado najichanga.
You. Why do you miss me, baby? Why do you miss me, baby? Yeah. You. Why do you miss me, baby? Why do you miss me, baby?
Leave me alone, yeah. Now you are the center, cool, lonely. Put all my pressure, more you upon it. My chosen and talk, I make it so tall, hey. Moyo wangu na niambia ntafute au potei. Mana nadanga sana uko zenji mara Dubai. Unajifanya biashara kumbe unadanga. Kumbe unadanga. Umeshindwa kuvumilia mwana bado unajichanga. Bado unajichanga.
Najifanya biashara kumbe unadanga. Kumbe unadanga. Umeshindwa kuvumilia bado mimi najichanga. Bado najichanga.
You. Why do you miss me, baby? Why do you miss me, baby? Yeah. You. Why do you miss me, baby? Why do you miss me, baby? Yeah.
Bora, unajua leave me alone, yeah. Najua tatasanta kuwa lonely. Kutoa pressure moyo upon it. My chosen and talk, I make it so lonely.